yo. GMC.
Daddy beats.
Nakupenda mama. Mama. Nakupenda mama. Mama. Nakupenda mama.
Purchase four tracks today.
Mama. Nakupenda mama. Mama.
Mama, I need you. Umenihenzi wengine wakisema nitasema nono. Umenipa malazi na chakula la wengine wakisema nitasema no. Mavazi pia chakula nyumba nzuri. Huku navunia mama mtoto huku nakupenda. Juu wengine watasema niyo no. Lakini mama nakupenda. Huku wengine nono nitatama. Lakini mama nakupenda. Huku wengine nono nitatama.
Nakupenda mama.
Tabia yote haukubaki nyuma. Mambo yote unipa mama.
Mienendo tabia nzuri unifa hadi na pa. Wengine wakicheki wanajawa na butua. First of all education is the key. Heshima nzuri unipa mama hadi na ti.
Nani 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 kama we. Nani 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 kama we.
Mama lawama, nimekuvunia wako lawama, sitapungukia. Usiniweke kwa ndoto la sahau. Usiniweke kwa ndoto la sahau. No forget you, I need you. Umenipenda, huku na kuenzi. Njonjo,
mama.
Njonjo,
mama.
Wako na data, upendo wa kweli. Mola, asante kwa zawadi ya mama. Daima ndakupenda, milele ndakulinda. Ay, mama.
Nakupenda mama, mama, nakupenda mama, mama, nakupenda mama, mama, nakupenda mama, mama,
adui wakinuka, tawakanyaga, mintawakanyaga,
adui wakinuka, mintawakanyaga, mintawakanyaga. Kanyaga, mito kanyaga, ndio kinuka, mito kanyaga, mito kanyaga, ndio kinuka, mito kanyaga.